GetaTunes.com.
Y'all already know.
Kuluza ineyo eti. Waluza makina eti. Kuluza zosezi eti.
Tricky beats.
Una makani. Chibana. Waluza nazo. Makina. Tired of stressing over silly things. Bola kapese zina. I'm down with your love right now. I'm down with your love. I'm giving my love to another. I'm giving my love.
Salida kuja madoseji yako mlako Meno mandisie wadindiwa na zirako Osa ene na fumo ndiwe fano banda mwambu Sugo na zago meno zigondela mwini Mwina chitao ni umazimfa ukaswiri Nisa na mimami yue maakili Zwata ya makino sadesedu andizi mbili Time will tell what say we like game you loser Kama iku kumanize nifana ozunza Play this on repeat wherever you are Ntima wa mtu suo say we la nao juka
Nikango kuvela zinkani Kandi sungila kampeni Sungambanga mapulani Nanguza over and over Can't you ever tell me that it's over Zako ujasa njoka Wakanda sa chichoka Cause in my life I regret the love I give to you my time
Yeah.
getatunes.com.